from grass to greatness. See Ben again. Wakatonda wevale, uwevale bambigulo msaigwo Ochiravo, kaimbo kalunje nekwitide Mana wakatonda wevale, uwevale bambigulo msaigwo Ochiravo, kaimbo kalunje nekwitide Mana wa Mungu asante Yesu kwa damu yako Hii zawadi yangu, wimbo mzuri nekwimbie Mwana wa Mungu wa sante Yesu kwa damu yako Kii zawadi yangu, wimbo mzuri nikwimbie
Mukwano kwenja ulo
Kwa waganga, nilikwenda kuna jibu Uila tu, kinavisasi kwa majirani Marafiki, nilitota msaada Kile lichopata, naogopa kusema Walisema ningi uluminati Nikarushe girineti Niangamize umati Niposa nyota ikashaini Walisema ningi uluminati Nikarushe girineti Niangamize umati Niposa nyota ikashaini Yesu linipenda bure Kanyoko wa bure Na hakuwa kotele Kushinda Mombasa nye Mukwano kwenja ulo Bambi mkama wevaro kwiza Okununura ekialo
Mukwano kwenja ulo